kamutima gumenyeke sirikiwolera naye olibonkubya olubale kirisigala mutima nga sirise wano jonalu mbadde nonyayo kikabuti okuntereeza omutima leero luno mpambudde mpulira nkwagadde kankugondomolekola bwompulire sikindeka ekinte okwekutte era nkuwadde n'ekitiibwa yekwebaze ngiragira ontwale kano kekatte tewaliwo bbula yabirungo bikufuula cuti mu feesi kuba walungi waye watufuga obumbula kugwe tubadde kumbiraniri tayiti bobokiwakanyeewuyobuuza naggayi emboze baddebeera kugwe ku luzi geraabwe muziba ebirooto byefuna byekuusa kugwe kidudu ekiba kidomolera eky'omukwano kyetisse ku mumwa ntaddeko kiwummunku saagala oyiike totyankunywezezza ebizibu ebiteganya tulinange obwomukwano omukwano guno gwandizise singa safu mala giragira ntwale kano kekatte
tulumye n'abatesikwe
yangu onyweze teba kusonna
ozanya n'abayaye kwe
giragira ntwale obulwadde bw'obulungi bwe walwala bali tunonooza eno kiri mulaala nkwagala okusinga mulowooza juzi nga tuzanya kibaka kidoobya n'okulowooza ne basona omanyi nnyina obunaku kukamwenyukaako bwoseka bwoti nsobera mpambudde mpulira nkwagadde kankugondomolekola bwompulire zikindeka ekinte okwekudde era nkuwadde n'ekitiibwa yekwebaze giragira ntwale kano kekatte